tweta kuwa tocha tulinga fire. Yefe tu singe swaga, tuwa kuwa raga wakanka na matala. Mawazala watu wasuza wakawa. Mafe tweta kuwa tocha tulinga fire.
Politine tino sibi tingili lepoli na mili. Ya nila bagambe benyami. Aboke la vilo sakobili ebya kalebule. Asobelele kendo badabule. Oje production la chokwe. Babylon kata yimba sweta go poste. Neto survivors the post them a cry. Realize we are dry.
Katitandi se tonyu miakuda mabega. Sicha biocha ya denevi kaluwa deso. Society tanya chenda pedova. Nyagala linye karina. Sabaza na gaga gende muga. Nizo kuzikiza majango yaka bomboka. Nukwata kose njocha kano kanyu mabadiche matukuwa chenda.
Yefe tu singe swaga. Tuwa kuwa ragaba kankana matama. Awazala watu wasuza wakama. Na fetu etia kuwa tocha tulinga faya. Yefe tu singe swaga. Tuwa kuwa ragaba kankana matama. Awazala watu wasuza wakama. Na fetu etia kuwa tocha tulinga faya.
Lovers are you feeling me or not? At a matila, please just stunt. I'ma make you hate me a lot. Raka, mapping yell. Penisa oje pa sit up. Chocolate rims and my shit up. Dance over my glass swagger turning up. Chocolate rims are ever rising, rising up.
Mere saka wala kwa chapiru wanga kwa teko. Chokureti wa muziki bagulese. Jino chibala gala gama lugano gama lusu waga ba musada. Bididi bidada bidida la labeshu wala chitabula. He, eswaga libera yange. Isawa yona ya ingi denda. Beribera mchenda, bisa tukaga. Weno nyachonda kumatuwa ingi denda.
Yefe tu singe swaga. Tuwa kuwa ragaba kankana matama. Awazala watu wasuza wakama. Na fetu etia kuwa tocha tulinga faya. Yefe tu singe swaga. Tuwa kuwa ragaba kankana matama. Awazala watu wasuza wakama. Na fetu etia kuwa tocha tulinga faya.
Awamu tetu wafako. Maloza kumukutu tetuliko. Ezo neti wakaza wezi tariko. A flashing a credit avatari nako. That's why me getting strong. Chocolate music getting strong. Big chief I'm getting strong. But you remember we do danger.
Stop. Give me the rhythm again. Hit me fast, introduce myself. It's a one and name vibes. To the L-I-P-P-A-R. Style and pattern, me of it in a plenty. When me come from, we no sell out the positive. People them love is swagger. A job great music thing this. One, two, three, boom, 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 boom.
Yefe tu singe swagger. Tuwa kuwa ragaba kankana matama. Awazala watu wasuza wakama. Na fetu etia kuwa tocha tulinga faya. Yefe tu singe swagger. Tuwa kuwa ragaba kankana matama. Awazala watu wasuza wakama. Na fetu etia kuwa tocha tulinga faya.
Tule simbe jana nyini maswaga. Wano mchibuga tuwambia tewali atufata. Tuliba pasta kadifa bagaba mafuta. Tukuba muziki tulinga passporti energy. Tule simbe jade bad money energy. Kemukole mchanze ruko zedi energy. OJ kafure 1GB.
Chocolate music. Wela deman kumina bilibu ungera. Isa swaga naitibu ungera. Wela put on your dancing show. Kanabi wala mbidaba bieli gula woy. Sefa ba singe swaga, chocolate music ba singe swaga. Oje na wengoli wa swaga, polke mi kami tonight.
Yefe tu singe swaga, tuwa kuwa ragaba kankana matama. Awazala watu wasuza wakama. Na fetu etia kuwa tocha tulinga faya. Yefe tu singe swaga, tuwa kuwa ragaba kankana matama. Awazala watu wasuza wakama. Na fetu etia kuwa tocha tulinga faya.
Kuwa ganga nage wimba za gapu. Sagala kulaba no munga sibye mitafu. Kuru kutalaga ninga sumulu la katapu. Hey, big up for yourself, Agnes.
Baruka, ningo bugombe wambi uresi. Bakuwa raga ni bafu na accidenti. Inga jeti ni mufist of rejeti. Mama man zini ya the king of dancer team.
Yefe tu singe swaga. Tuba kuwa raga wa kankana matama. Awazala watu wasuza wakama. Na fetu etia kuwa tocha tulinga faya. Yefe tu singe swaga. Tuba kuwa raga wa kankana matama. Awazala watu wasuza wakama. Na fetu etia kuwa tocha tulinga faya.
Uwa!